kichoka. Wewe wanipe apendeza.
Bana, nipia kuwana.
Umeketishwa na Bwana, umemilikishwa na Bwana, umeonekana na Bwana, umeonekana na Bwana, uwanibeba, wanibebeba, wanibebeba, wanibebeba. Kasinge katona, hey, omukama katona, singe konda katona, omukama katona, hey, 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 omukama katona, singe kasinge,
Jesus.
Wanibeba, eh, wanibeba, wanibeba, eh, wanibeba, wanibeba, Yesu, 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 yes.
Woo! Asante.